Yahaya surawol jowenayabol.
Yesu e nder yaadu sey o yi'i neddo danyaado e wumi. Tokkuɓe mo ƴami mo mbi'i, "Modibbo, hakke moye waɗi ɗum danyi neddo o e wumi? Ɗum hakke makko ko hakke danyoɓe makko?" Yesu wi'i, "Naa gam hakke neddo o ko gam hakke danyoɓe makko waɗi o danya bunɗo. O danya e mo wumi gam ɗum holla bawɗe Allah dow makko. Dole kuwen kuuɗe on ɗon liloyɗoyam diga naange e ɗon, jemma ɓadike e sharen ngel wala baawayɗo huwa. To ni emi duuniyaaru, min woni jaygol duuniyaaru." Gaɗa Yeesu wi'ii noon, sey o tuuti joode e leydi. O jiiɓiri leydi ndin e majje. O hoccindi o moytani neɗɗo on to gite. O wi'imo, "Dillu culmoɗa to jonga bi'eteenga Sulwam." Ma'ana Sulwam woni lilaaɗo. Sey neɗɗo on yahi sulmi warti e yi'a. Kedduɓe makko e wowuɓe yikimo e mo toro nden no mbi'i, "Naa ɗum neɗɗo o woni jooɗo tonoɗo e toro?" Woɓɓe mbi'i ɗum kanko, woɓɓe bo mbi'i naa ɗum kanko, ɗum nanduɗo e makko. Amma neɗɗo o wi'i, "Ɗum min." Ɓe mbi'imo, "No ɗum waɗi jooni a yi'a?" O wi'iɓe, "Neɗɗo bi'eteeɗo Yeesu jiiɓi leydi moytaniyan to gite, wi'iyam mi yaha jonga Sulwam mi sulmo. Sey njahumi sulmiimi, sey mbuntumi." Ɓe ƴamimo ɓe mbi'i, "To neɗɗo o woni?" O wi'iɓe, "Mi anda."
Sey ɓe njaari buntuɗo on to farisanko'en.
To nyalde nde Yeesu jiiɓi leydi wuntini bunɗo on, ɗum nyalde siwtaare. Farisanko'en ɓen ma puɗɗi ƴamuki neɗɗo on no o wumtiri. O wi'iɓe, "O waɗu leydi to gite an, sulmiimi, jooni e mi yi'a." Woɓɓe nder farisanko'en ɓen mbi'i, "Neɗɗo gaɗuɗo fii ɗuɗum naa diga to Allah o ƴiwoyi, gam o tokkaayi dow kanyalnde siwtaare." Woɓɓe bo mbi'i, "No waɗata neɗɗo gaɗoowo hakke waawa waɗuki iri kayɗinii ɗum ɗuɗum?" Gam non feerootirol natti hakkunde maɓɓe. Gam non ɓe puɗɗiti ɓe ƴami neɗɗo on ɓe mbi'i, "Ɗume mbi'ataa dow makko nde an o wumtini?" Neɗɗo o wi'i, "O annabiijo. Ardiiɓe yahuudanko'en jaɓaayi neɗɗo on ndenno o bunɗo, jooni bo e mo yi'a." Naaki ɓe noddi danyooɓe makko, ɓe ƴamiɓe ɓe mbi'i, "O ɗum ɓiɗɗo mooɗon mo mbiiɗon danyaama e wumi, no waɗi jooni e mo yi'a?" Danyooɓe neɗɗo on mbi'i, "Emin anndi o ɓiɗɗo amin, kadi ma o danyaama e mo wumi, ammaa min annda no waɗi jooni e mo yi'a. Non ma min annda mo e wumtinimo."
"Ƴameemo naa o suka?" O wi'ay onka e hoore maako.
Danyooɓe neɗɗo on mbi'i non, gam eɓe kula ardiiɓe yahuudanko'en. Gam ardiiɓe yahuudanko'en ɓen jaadike shiryake wiiki, "Ko moye biiɗo Yeesu woni Almasiihu," ɗum riwaymo diga nder leñol. Kanjum waɗi danyooɓe buntinaaɗo on mbi'i, "Naa o suka ƴameemo." Sey ardiiɓe ɓen nodditi buntinaaɗo on, ɓe mbi'imo, "Wi'u goonga, gam teddina Allah. Emin anndi neɗɗo jamɗitinɗoma o gaɗoowo hakke." Buntinaaɗo o wi'iɓe, "Ko o gaɗoowo hakke mi annda, fii go'o ɗum anndumi woni, ndenno mi bunɗo jooni bo e mi yi'a." Ɓe mbi'imo, "Ɗume o waɗanma, no o maɓɓitiri gite maaɗa?" Neɗɗo o wi'iɓe, "Mi yaadike mi wi'ii onka, on jaɓaayi, gam ɗume giɗɗon nankika kadin, ko onon ma on giɗi wartuki tokkuɓemo?" Sey ɓe kuɗimo ɓe mbi'i, "An woni tokkuɗomo, amma minon min tokkuɓe Muusa. Emin anndi Allah metanii Muusa, amma neɗɗo o min annda to o ƴiwoyi." Neɗɗo o wi'iɓe, "Ɗum ɗum fii kayɗinii ɗum, on annda to o ƴiwoyi, amma o wumtiniiyam. En anndi Allah nanata do'aare gaɗooɓe hakke, amma emo nana do'aare kuloowomo gaɗoowo ko o yiɗi." Daga duuniyaaru taga wala meeɗuɗo nanuki goɗɗo wumtinii neɗɗo danyaaɗo e wumi. Da neɗɗo o naa to Allah o ƴiwoyi, da o waawataa o waɗa goɗɗum. Ɓe mbi'imo, "A danyaama nder hakke, a mawnii nder hakke, no waɗata ekkitinaamin?" Sey ɓe ndiwimo. Yeesu nani ɓe ndiwii neɗɗo on. Nde o tawi neɗɗo on, o ƴamimo o wi'i, "A hoolake ɓii neɗɗo?" Neɗɗo o wi'i, "Moodibbo, moye woni ɓii neɗɗo? Wi'anka gam mi hooloomo." Yeeso wi'imo, "A yi'iimo kanko woni meddoowo e maaɗa." Neɗɗo on wi'i, "Moodibbo, mi hola kema o dishi yeso yesu o mauni nimo yesu wi'i mi waro yi duniyaru ndu gam waduki kita gam wumbe ngi'a dengi obe bongarta wumbe nde wobbe fari sanko en gombe haade yesu nani o wi'i du'un be bi'imo minon mami wumbe yesu wi'i be nda o wumbe nda on tajantake kita konde on gadi hakke amma joni nde bi'oton on gi'a dun tajanay on kita gan hakke modon